yeah. Muzabe nka kakagabo gahimba kandi kataraza kabungana ibitabo ijoro karara ku ibaraza.
We kabya
muzabe nka kakagabo gahimba kandi kataraza kabungana ibitabo ijoro karara ku ibaraza.
We kabya
deka gukabya timwe na timwe jambona gukabya aseni ball obugabo ngabwo mbona bigira ngindyarya
kwekinya tombo yacu nibikorwa twe nabikabyo tugira ushatse mwagabanye ibyo bigabyo twe muduhe karibu esko ke dushaka kujyegeza trogolinga masodinga pote monsi aseni ba mashedi ya dance ya dance batifuza kare twe kubera makapo tugomba kubinga po bikazi apanude ke kashuka siba sibesha wenda fugiyo kataja ako Austin ibitu fungira majida kinya drop kwebge kama nayo na gifonga majida kwebge tukusha chiti nzita kama soldier aseni ba upadi kuzamo mnya kidi mbedi aseni ba umagumba kumenya kinya drop.
Muzabe nka kakagabo gahimba kandi kataraza kabungana ibitabo ijoro karara ku ibaraza.
We kabya
muzabe nka kakagabo gahimba kandi kataraza kabungana ibitabo ijoro karara ku ibaraza.
We kabya
ni byinshi aranyuza hirya hino ndumva indi mari nyinshi arambwira byinshi yakoze ubwo mbaririje sanga ntawe ubizi nuko we kabya nigga we sara wakoze amabara si ngombwa gusa kuza kwikomaza afata ifungu garakara ariko aragara amamara mbere yuko acupira imbari zose zaramukopaga ubwo bukera bahubuka hindura agace atangira kujya bahwika ifaranga bamubitsa rimwe kabiri gatatu gahita bahena.
Muzabe nka kakagabo gahimba kandi kataraza kabungana ibitabo ijoro karara ku ibaraza.
We kabya
muzabe nka kakagabo gahimba kandi kataraza kabungana ibitabo ijoro karara ku ibaraza.
We kabya
gahimba kandi kataraza umusaya kawura zibaraza kafashwe n'ibigaza n'agacanga kaza kumudaza samubona muzira gendana n'ibitabo inzo saruku gafata gakora ku bukaro nakizeri yagiraga cyo kuvamo mugabo yabonaga dikatara rukutara karenzaho nuki hebu tazizi uragira ndabeshya ubaza kamisi byagusaba imiti no kurya tapati ugakora igitsi siwe wari wanze kuba bosi akagera hakayobora nyamijyosi borozi wazibika mu muringoti yageze aho ngaho bukena butera ishoti.